waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dhegeystayaal, warka madaxdiisi. Wasiirka khasaanada Jim Chalmers ayaa sheegay in tallaabooyinka miisaaniyadda ee talaadada lagu dhawaaqi doono in ay gacan ka geysan doonaan hoos u dhigista sicir bararka haata waddanka ka jira. South Australia ayaa riixaysa mamnuucidda laga mamnuucayo carruurta da'doodu ka yartahay 14 galitaanka baraha bulshada. Haatanna warkii oo fidsan. Khasnajiga federaalka ayaa sheegay inuusan saameyn ku yeelan karin bangiga dhexe ee Australia guddidiisa si loo yareeyo sicir bararka waddanka ka jira, laakiin Australiaanku buu yidhi waa inay fishaan qiimo dhimis nololeed oo weyn oo ay xambaarsan tahay miisaaniyadda haatan lagu dhawaaqi doono berrito. Jim Chalmers ayaa u sheegay qaybta wararka ee S B S miisaaniyadda federaalka ee la shaacin doona, buu yidhi berrita talaadada, in ay ku jiraan balaayiin dollar oo gargaara iyo caawinaada oo la taaran doono dadka iyagu aadka u dhiban. Waxa uu qiray saameynta weyn ee ay sicir bararka iyo heerarka sare ee faa'iidada kaashka ay leedahay, laakiin waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dowladdu ixtiraamto shaqada madax bannaanida ee bangiga dhexe Australia. Isagoo hadlaya wuxuu yidhi,
I don't tell the Reserve Bank how to do its job and they don't tell me how to do mine. I take responsibility.
Uma sheegayo bangiga dhexe sida uu shaqadiisa u guto, imana sheegayaan buu yidhi sida aan tayda u guto. Waxa aan xil iska saaraya miisaaniyadda hoos u dhigista sicir bararka halkii ay kor u qaadi lahayd sicir bararka, hadday tahay sida aan u helayno miisaaniyadda si aad u wanaagsan, hadday tahayna habka aan u bixinayno caawinaada qiimaha nololeed ee miisaaniyaddu ay wax ka dhimayso. Miisaaniyaddu waxay noqon doontaa qayb ka mid a halka ay ka noqon lahayd qayb ka mid a dhibka. Dowladda South Australia ayaa dabada ka riixaysa mamnuucidda laga mamnuuco carruurta da'doodu ka yartahay 14 inay isticmaalaan baraha bulshada. Soo jeedintan ayaa ka dhigan in carruurta da'doodu ay u dhaxayso 14 iyo 15 laftoodu u baahan doonaan ogolaansho waalidku inay u ogolaadaan galidda baraha bulshada. Isbeddelka ayaa hadduu hirgalo noqon doona midkii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo Australia, isagoo uu raacayo xanibaadda dhanka sharciga ee carruurta laga xanibayo isticmaalka koontooyinka baraha bulshada ee ka ansaxday waddanka Spain iyo gobollo ka mid a Maraykanka oo Florida iyo Texas ay ka mid yihiin. Premierka South Australia Peter Malanaskas ayaa isagu u sheegay warbaahinta ABC, waxauna yidhi baraha bulshadu waxay saameyn weyn oo xun ku yeelan kartaa caafimaadka maskaxeed ee da'yarta. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
The excessive use of social media within all itself is actually doing harm to our young people's.
Isticmaalka xad-dhaafka ah ee baraha bulshada oo lafteedu runtii waxyeelo u geysto caafimaadka maskaxda ee dhallinyaradeenna iyo natiijada aadka u daran. Waxa aan bilownay inaan aragno waxa ku jira ama ay koobayso warbaahintaasi amaba baraha bulshadaasi oo leh saameyn gaar ah. Waxaan aragnaa koror aad u weyn oo ku saabsan niyadjabka caruurnimada, walwalka caruurnimada. Midda ugu weynna waxaan aragnaa, buu yidhi, caddaynta dhallinyaradu in ay is dilaanba. Waxaanan u malaynayaa, buu yidhi, inaynu hadda joogno heerka dowladdu ay tahay in ay tallaabo qaado. Premier Malanaskas ayaa isagu u magacaabay guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Robert French in uu eego fursadaha mamnuuciddaasi laga gaadhi karo. Inta badan goobaha baraha bulshada waxaa loo baahan yahay dadka isticmaalaya in ay ugu yaraan 13 jiraan, balse cidda isticmaalaysa ayaa si xeeladaysan uga farsan karta inay caddayso inay tahay 13 jir. Toddobaadkan dabayaaqadiisii ayaa waxaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia ka dhacay bannaanbaxyo lagu taageerayo shacabka reer Falastiin, iyadoo Israa'iil ay sii ballaarisay weerarka ay ku hayso magaalada Rafax ee marinka Gaza, isla markaana ay sii kordhisay duqeynta ka socota xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee dhanka waqooyiga. Axadii 12-ka bisha May, magaalada Sydney, kumanaan ayaa ka soo baxay beerta Belmore iyagoo socday ilaa jaamacadda Sydney oo xarun u noqotay garabistaaga Gaza. Dibadbaxayaashu waxay ku dhawaaqayeen in la soo afjaro dagaalka Israa'iil ee Gaza ku socda oo ay ku dhinteen in ka badan 35,000 oo Falastiiniyiina, iyadoo ay bilaabatay 7-dii Oktoobar ee na soo dhaaftay, sidoo kalena in la soo afjarabay codsanayeen qabsashada Israa'iil ee dhulka Falastiinba si guudba. Dakhtarka aqaliinka Australia Aziz Bahiman ayaa isagu hadda ka soo laabtay daaweynta bukaanka isbitaalka Al Aqsa ee Deir al Balah ee Gaza, wuxuuna khibradiisa ama wuxuu soo arkay la wadaagay SBS wararkeeda. Wuxuuna yidhi ka fikiritaanka arrintaasi uu soo arkay wuxuu yidhi waxa ay iga dafaysaa ama igu celinaysaaba neefta. Isbitaaladu ma shaqaynayaan buu yidhi, waa ayna buuxaan buu yidhi, waxaana ka soo baxaysa urka dadka dhintay. Dadka halkaasi lagu daweynaya ayayna la ciirciiraysaa, dhammaan waxa ay ku howlgalayaan wax dhaafsiisan awoodahooda. Isbitaalka Al Aqsa waa mid ka mid a labada isbitaal ee haatan iyagu shaqaynaya. Dadku dhammaan buu yidhi waa ay gaajaysan yihiin, bannaanka ayayna ku sugan yihiin oo waa gurya la'aan. Taasina waxaa ka mid a dadka bannaanka ku sugan dadka takhaatiirta ah. Sidaa daraaddeed dhammaanba takhaatiirtu waxay ku nool yihiin teen dhooyin, ayuu yidhi Dr. Aziz.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.